wal ma bo juldandu bawo hijirki annabijo meden mo kinsdame jam tabiti do mudum muhammadu sallallahu alaihi wasallam itande rojunure wore temere na e chapane na e joyi ko yadata e sappo e jenai lewru april dum miladiya annabi isa alaihi salatu wassalam edemi faha yeso ni hamsurga non chehu jomeden chek dahir usman bawchi barkina taskaram jidin e doire om torde chehu jo bismillah
Allah jafadan jafada saroje an jafada modibe an Allah jafada modibe an jafada jibbe wurbe erobe maade sohobe Allah wonana mi fi an mallita min do goobe an sendina lebbe an jittina min barkaaji maada yomira min don toro man jittina min dem jena min imana ko an jena min dina an jena min jole an erobe an ibra min dinja an jena kala jibbe ko woni fu barka annabi sallallahu alaihi wasallam
Amin Allah jabu do amodi boto heto jontani sey a wayna jonde a bedda sautu radio ma danga mayri tafaggo kubaru der kubaruji din handani ha kubaruji Nigeria on tammi heduki so giant Nigeria hisni fukara jo jangirde chibok e bi pemako e bikkomako tato den ha kubaruji Africa bo gomnadi Burundi e kautar ko pi majalisa rumo galese duniyaru omta sigurde balla to lesdi Burundi do masibo pachandiam den ha kubaruji duniyar bo on keita Israila rolti hari kippe e balmi mardito ke do farisa edito wadum min Sa'adatu Usman Ubangari Selminta e fodangol la bangal taskaram faggo kubaruji ha mi arjinta on e kubaruji Nigeria Africa e duniyaru amma hedde mi jangana on kubaruji Africa e duniyaru ni ha mi artam jangana on kubaruji Nigeria soja en Nigeria jabtini Lydia Simon wondulo e redu lebbi joy ha taire hukuma pamara gwaza wonde diwal Borno ha num andini o hosi dubi sappo joy haya kende dum hosi dubi sappo joy dum do habda e turtube malla bo saggarle en nodditirobe hore mabbe jihadin ko en hata e rewa ila wala du funa lesdinin andino rehnde walderu sojen men wurtini wi hukuma en yeccatako dubi mako seni bedoya o hewta dubi no gas Lydia Simon don der bibbe robe temere didi e chapan e jedidi e jego ujakon ha jangirde sibokande lewru april hitande re ujunure didi e sappo nay ha yake de dum habdata e fitinaji turtube boko haram ha terende dum jonta bibbe robe chapan e jetato e dido on wonta ha jude satal dikwen ben horejo hukuma hijo Nigeria kanai kon Alhaji Jalal Ahmed Arabi wi wawa lornango anni be kude hijo chede mabbe godde do chede dum wobi do dalila yowki malabo ustuki chede dala Alhaji Jalal Arabi andini do hukuma hijo Nigeria ni hukuma hijo Nigeria dammi lartugo den bo yoba hijo hokkita hijo be ben cede mabbe godde ha o wi misalu cede don andini do kala dala fu don soda nera ujunure den jonta warti nera temerre jena o ai o ha o wi woni wodi ferotiral ko hewtata nera sappo den bohani dum lornana kala yobudo cede mabbe fu lutano cede den horejo hukuma kanni seni horejo hukuma kan yeccai nyalumare mallabo andina nyalumare de dum yobata hijo anni be ben cede den waruji Nigeria on waranta on iga do wakere fulful de suudu radio kongol Nigeria ardido Nigeria bola ametini bu omti taskaram lumo ku kilanta riskum fam fam tra zamanu den bo dum hebana shede ko burata nera bilionji ujunure dala milionji ujunuje didi hakala hitane refu ha yajinka kilanta risku Nigeria ardido ni lorti omti komitiru wondu taskandum wondu taskanande ha owi Nigeria jabatako jasar toni ha dum hebi shede ko hewtata milionji ujunure nay herlawol hebango lumoku goddi ha ko nanditiri nanombo Nigeria fota lesde godde ardide tuni buni wi Nigeria don fahi yeso sanni her hebanko kilanta risku denbo Nigeria jomirawo do warjiri Nigeria e barkaji wardir Nigeria e riskuji duddi e barkaji editobe do on ko heba nder kubaruji Nigeria jonta bo se on wayna jonde ngam on kerita ko heba nder kubaruji Africa e di duniyaru Gwamnati lesdi Burundi e kautal hore majalisarum kautal kopi majalisarum gal lesdi duniyaru omti sugorde ma bo jolloru te foru wallinde to lesdi Burundi din yidori e yende sembinde den bo yende nen hose ko buri lewru woru don to ba nonno bo e facciandiam den facciandiam danni yolli himbe ko hewtata hujunure temere doggi dalici e mabbe yende sambinde ha lesde Africa funangeje don lesde Africa funangeje don yeda e yete yende sambinde ko watta asawere bawo wadi sanadu wade himbe chapan jetati ha lesde Tanzania den sappo tato bo ha lesde Kenya dalun Charles di Kenya kanjum wadi majalisaru mogal lesde duniyaru om haure e lesde Burundi ngam dum omta sigorde mallabo jolloru moftoru cede wali balla ngam wallutugo lesde den musamma lesde Burundi di majalisaru mogal lesde duniyaru wi do nder safuol lesde no gas habdoje dabbitoje balla nembo do dalila paccam diam Burundi don do darnde lesde famda semberi ha lesde Africa funangeje nembo hisobe hisi lari do wigo dum holli wigo nyende den fahay yeso e tobugo ha yago lewru me kanjum wadi dum dabbitita shede e kude balla jawka to ko wallitita lesde Burundi din hautade e lesde godde gonde yidoje e masibo paccam gonde ha funangere Africa kubaruji Africa ni waranton igado wakere fulful de studio radio kongol Nigeria kautal mallabo dental jodiankobe duniyaru RSF feni duniyaru hauri seli jabrudede gomnati lesdi togo hosi her fartugo jaidiankojo jado lesdi Faransa waddo inde her feluki ardido lesdi do hako do hado ko larani bailol di dangol lamu lesdi din der andinore de kautan gal wurtini andini wi go jabrudede hukuma en togo hosi hanaki den bo hauri hautade e nyamgo nedda ku jeydi anko jon hedde dum fartamo o dala lesdi din jeydi anko jo mardo inde Thomas Dietrich huwo ha shakul daldal shakul kubaruji ka Afrikio 21 yotti gallure lome nyande asawe yawtunde to don hukuma en rento nangimo ko watta sa'aji no gas e nay hedde ko dum yara mo yeso hitordu ha on hitimo den bo dum taani mo kita tigge ki lebbi jeego hautade e yobugo shede euro ko hewtata ujunudde sappo ritobe do on ko heba nder kubaruji afrika nyonta bo se on wena jonde ngam on kerita ko heba nder kubaruji duniyaru kampani wa shakol kubaruji Amerika wi hande fajiri jumbare do on Israila lorti yari kippe kallude do Farisa mabo Iran kippe balmi yari kippe balmi mardi toke rahotoji ce shakol kubaruji ABC be CBS NPR wurtini hokkai bayanuji kewdi hado balmi din to yeniri bumbaljo mabo kubarujo sojen Israila wi'ai ko kayeha ha yake de kubaru en tabbitini besdari yarol kippeden kippe Israila wari asawere hore bawo kippe wati ton dum lesdi Farisa yari do Israila nyande alat yawtunde ha kippe dudde de Israila faddi kayri fu Farisa hosi alkawal watudugo den bo kayri fu Farisa hosi alkawal watitol der jawal do Israila ha yakende Israila hosino alkawal yarungo ni kippe seni jonta Israila e lesde so brande mare ko nadditi lesde America e lesde Orba fu don ummi jinni darne ngam wamba bawo Israila din hander asawere yotune do on majalis hander asawere de do ni majalis haru mogambe de duniyaru doggina mo prende musamma gam wadugo bolotiral e sakingo chubi do tefrehe bango lesdi palestino bawo ndi dabbiti natu ndi dabbiti hebugo ndi mo hore mabbe der wakilian jawleru majalisaru mugalese duniyaru ni iga aran yidino e soende yerdue america jonde majalisaru lesdin majalisaru mugalese duniyaru ni wurtini sari wal doggingo mo prenden hande den bo timmitinego hande jumbare lesde ha yakende lesde arab en billanta majalisaru dun her doggina jonde den iganyende alamisa warugo hande jumbare dede yakende komitiru na rutiran majalisaru dun dogginta mofrende musamman do tefango lesdi palestino lesdi hore mabbe den bo dum hokkabe dum lata lesdi nin lata wakiluwan ha komitiru na rutiran majalisaru mugal lesdi duniyaru igaita andere ujunure didi sappo go on horejo palestino mahmud abbas lini majalisaru no tefre amtuki lesdi palestina ko ngam di heba di mu hore mabbe hore mari bana israila wontiri seni iga yakenden america e lesde sobirambe mabbe fu sobirande israila fu hauri wichi tefre horejo majalisa rundun edito bedo on ko heba ander kubaruji nigeria africa e di duniyaru jonta bo sai jantoje amin jantore arandol ni min fuddira e do gasol Abuja lamurde Nigeria a on kirta robe botirbe be taskaram wallinde hok hokkata robe iga kore ardido Nigeria remitini bu noddisirama naftura be walline nen gam faal yeso sana'aji mabbe da kudrami mo misali hunazif do wondi e jantore den iga do gasol Abuja lamurde Nigeria
kore ardido lesdi Nigeria remitini bu omti taskaram walluki robe remobe ngam fol yeso shanu demri e ustuki tempere hakkunde robe der lesdi Nigeria der bolide mako ha wakati omtol taskaram ka nyande salasa ha gallure jos lamurde diwal plateau der wela waladu chakantare lesdi Nigeria wi taskaram ka omta ma halutude gifaji lesdi ndi infu salamatu bajabi amila latudo kore horejo gollobe fada lamu gomnati lesdi Nigeria on wakili kore ardido lesdi Nigeria ha lamarkan wi gifa fombina lesdi Nigeria on lutti taskaram ka omte town wi chede naira million sappo on sendinte robe no gas der gifaji lesdi ndin ngam wallira sana'a ndemri mabbe ban hani mo wi taskaram ka sembidinan shanu ndemri e fesinki nyamunda e ustuki tampere ngendam hakkunde robe be botirta be taskaram ka ni hauti e durobe dabbaji ban gertode be liddi fu kore ardido lesdi Nigeria remitini bu wi gomnati gori ko mako ardido bola tinibu do samdini shanu ndemri daruki himmidinare majum her fesinki nyamunda der lesdi Nigeria o wi hanjun wadi hanko ma o jinni darnde hiki robe fuda laka bawo der tinare ni gomnati mobgal lesdi Nigeria wadata ngam fol yeso lesdi ndi monodi robe botirta be wallinde den useni naftira be bosu selgel heba sembidina shanu ndemri e fesinki nyamunda der yajir kalesdi Nigeria hanko funder jawabu ya mako kore gomnajo diwal plateau latudo hakkilino o taskaram ka der diwal plateau elin mufwang wi robe do mari womarde himmidini de hani wome der tinare fesinki nyamunda der lesdi Nigeria ka challom gang komishinajo shanu andal diwal plateau on wakili kore gomnajo diwal plateau ha wakati omtol taskaram balla shanu demri hiago robe remobe der diwal gal mo wi robe remobe do habda be gannudi fere fere ban soinde kudinirte de elto enanta ferotral hollata be sai fere on hauti billanta be amma mo wi joni be wallinde de kore ardido lesdi Nigeria hokkata tammi wostanki robe bondi mabbe Muhammad Salihu Nazif Radio Congo Nigeria Abuja
Mama Salihu Nazif ayyutama ko duda hajonta ni min dodo gasol Abuja la morde lesdi ni haon keta hukuma hijju lesdi Nigeria na ko wi ko badiro ko badima ga lordina hijjobe ko kalona hijjobe yobi be kude ya go kude hijju shede mabbe godde da kudrami maimuna yaya don wondi e jantore den
hukuma hijjobe leddi Nigeria andini be wi godum tammi lornan go marbe anya hijju hikka cede jawaje mabo besdari kaman wurti on iga hunduko Alhaji Jalal Ahmed Arabi lati do horejo hukuma hijju leddi Nigeria o andini be wi godum man wadete on gam yigo cede leddi America do ake den bo cede leddi Nigeria bamtoy saman Alhaji Jalal Arabi mai andini ka alhamisa do yakende o walli fi kubarol gol ha daldal matutiral babawal hukuma hijju wandi be wigo dedai to dala America man don sanje do nera ujere den kam o wi kala goto fu tamillorni nego nera temere ngam man o wi dum man on wadi o wi be tabitinan yigo kala komai mardo cede jawaje ma beddari fu be lorninan mo ha wigo Alhaji Jalal Arabi o besdi wigo soli kam be on wani do daddare lamu kam be tabitinan yigo wala Alhaji jo mo be nyoi cede mum o wi to jomirawo Allah moni komai be komai fu tammi lornango mo cede mum daga olwa nyalomare de hadi be lorna cede de sen kadi hukuma hijjuman wawi lornango hijjobe cede jawaje mabo sanji mabbe to lutti yakene be timmini kude hijjufu habar go jottani cede leddi Nigeria don burta saman den cede leddi America bo don do a do man on wadi hayigo dudbe kadi jiabe leddi Nigeria mabbe marbe anya yago hijju hika tammi lornanego cede jawaje do ko be yobino maimuna yahya kongo Nigeria iga Abuja
Maimuna yaya ayeta ma koduda iga ro gasol Abuja bo se min fahata re wala wala dufuna ha onketa gomnati diwal Gombe wi gomnati diwal Gombe om lorti omti taskaram sewa ku da kudramin Abdullahi Idris e luttuka jantore den iga diwal Gombe
Nertinare gomnati jiha Gombe haro labbingo inaje hautade e sembidinol jamu himbe jiha kan gomnajo jiha Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya umri wartira wuki inaje nder jiha kan dum na hanjum woni fuddam gomnati jiha Gombe do hosa jable umrugo himbe wuwa inaje mabbe e jiha kan ko wakati sartilamu mako arande gomna Muhammadu Inuwa Yahaya umri himbe jiha Gombe tokka wuki inaje mabbe banni amma bawo fudduki dum ne bay sam be acci wala hujja bo gomnati wi wartiri wukikin bana boyma nyande asawe ragare lewru fu ngam tabbitingo sewa ku inaje e jiha kanno foti banano komishinajo ndiyam e hakkilango inaje hautade e ladde hadande Muhammad Saadu fawo suditi der patakeol hukuma kan leldi kubaru en e jiha Gombe hander magol ni o wi gomnati resi asawere ragare lewru fu nyalomare mburi on haji hago foti denbo dum fuddan iga asawe ragare lewru afrilu ndu en woni der mudum andinore de wi mburi ndin fuddan iga jamdi jowetati yago jamdi sappo bimbi hautade be faddugo ganci himbe e ba anteji hakadi bo gomnati umri gollobe belutube himbe jiakan dotana umrore de ngawi gollobe hukuma kan benanta hukuma hakkilanta sewa ku inaje go sefa tokkan horugo ndara heba tabbitina himbe dotani umrore de hawa kere fere bo iga ngomna Muhammadu Inuwa ya haya magi datare lamu ngomna ku jiha Gombe sarti lamu mako arandejum odo dari darnde choko do mahuki garuji di wanni himbe nder lamorde jiha kan esaramare garuji din heba ma ngam dalila pechol leddi inyamtata ci e himbe e nyibaloji do yela ummatore tokkan umrore de be hokkan balla mabbe haro sewa ku inaje e sembidin go jam mabbe haro kubarungu hadi Abdullah Idris kongol Nigeria iga jiha Gombe wela wala du funa lesdi Nigeria
Abdullah Idris a yettama ko dooda ha jontani min don ha diwal Gombe ha onke ta gomnati diwal Gombe manama do nortugo wala gomnati diwal Gombe on kaw wala waladu funa Nigeria mana masanne do jabrude sewa ku dum ga lorti ga hosi da Muhammad Sadin Joboli da hirde de Muhammad Sadin Joboli hirdi e goddo fere ha gallure Gombe
mala Abubakar Yofo wado sharia to fijiande jango haji ya Gombe on wadi manore den wakati nde uhali danno kongol Nigeria ha Gombe ha mi fuddire jamuki mo ko wiyata do taskaram man
to alhamdulillah nane ni ha dubi shalidi mi tammito mi siptori daga wakati ngomnati soja les Buhari futtini shiriman
taskaram
maji mbe futtini dum shiriman do dogine saima bibbe Nigeria kala bi Nigeria pat haraga gare lewru ha woni pat nyande aseo andi wodi hala mburi mburi do bo na be su do kale di on ma ha sai mai na kala na do kama na jiha gotel sai ma Nigeria pat den bo sai man bibbe na Nigeria jabi shiriman banu hani to amma yahu wartu hambe bibbe siyasa man hambe on bonni shiriji man pat ngam nde be wari be jabi laamu sey be tigga kampaniji mabbe hambe hanji on be hokkita be hokkata gomnati e hokkata gomnati hokkata
hakke
bugo nder gure
kampaniji man bo heta
heta bo to gammajum jonta jabrude gomnati man hosi do to wawan dum jabrude on kandude amma Allah sene shiri dum on be siyasa do be futtini shiri wadi nafaraku hanel letido
non malam Abubakar Yofo andide do lati dole do gomnati man ma galabbina hore maga boddum to ni gaydi ummatore tokka hokkuki ngawon bolbawo nder taskaram jimaga
Allah sene tafarku do kam pat ko e mbolata do pat tafarku mai pat ha gomnati on to gomnati lamga nga wala tafarku talaka maga ma laban amma to gomnati nga tafarwa hanga be hore maga no talaka maga labirta anani to ngam majum himbe wawan dum hunde on bonde on a andi sewa ku dum hunde on de dina sembidi ni masin na dum hunde wanyo on dum hunde on sembinaade amma na no ayidiris sewa ku pat be biya ma na ha sare ma be biya vurtu aya abuwa laul kuma abuwa da tabiya ma
patu de
daga sare ma to vurta ke sare ma anasi feller vere ni anasa ni goddum vere ngam majum ko dume fu joine ha do laul mudum den bo hambe be siyasa man ardibe man hambe hani be ngadana talaka adilaku to be ngadani talaka adilaku hunde do pat wodan amma no be ngidi hunde wada pat to be ngadan tata laka adilaku wala no hunde mai wadira to amma sewa ku dum hunde on kala dinaji pat sembidini dum hunde on sa'e hunde man gomnati soja futtini shiri man ai shiriman do dogga bana jangal ma
awadatanya
de man gam sai men bibbe Nigeria andi bote do hajana leddi den bo andi bote taskaram man to amma daga bawo man nunde mo wattiri warti yofuta se kanam
ndera savere de on gomnati waji awol Gombe tesitini di dangol kingol ngol wuki wuro kala nyande savera garere le urufu gam taputun kise waku enjamu ummatore jiakan kero rahoto ngol wondo Muhammad Sadin Jabali akere fulfulde su radio Kongol Nigeria igajia Gombe woila wala dufuna lesdi Nigeria
Mesadin Jabali a yettama ko duda e jantore ma iga diwal Gombe iga diwal Gombe bo sai min faha daire waila wala du hirna ha onke ta fukarabe dubbe on dillata lesde hasi iga diwal kebbi gam yaha janga darasure kimiyaku e mbawangu da wakili Joamin Abubakar malami bagudo don wondi e luttuka jantore den iga diwal kebbi
kwati ja kebe kan wutuna ilabi ko postingo shano tujille ja kanka kebe wakati wata bayano kwati ja kebe kan wutuna ilabi ko postingo shano tujille ja kanka kebe wakati wata bayano do shano jahal yeso iri kwate ko kujille ende ja kebe ni wato don holli wigo sako wala dembe ni wa gare dan hakilane haro darugo shanu jahal yeso e ballal dembe ummatore fere komisinajo kujille mo jahal kebi wato kuma tsingilla o wanjili wigo kanko wakati lamu kauran gandu dun hebi nasara ko sanne haro bostingo shanu kujille be balli haro doggingo wato shanu fijille den inukuje fere e jakebi be balli haro postinki shanu ijogon kuje hebugo katimeje ballal ko yari kanye e bo kwati jakebi kan wutuna ila wato shanu fijille den inukuje fere e jakebi be balli haro postinki shanu ijogon kuje hebugo katimeje ballal ko yari kanye e bo hebugo balle fere katimeje den dalila fijilla ga tebi yambo ja kebi hebi nasaraku daraki non tan o wi wodi adule fijille jewal kebi jarude wato niwa gare kautude wato kebi United hauta da Gwandu United da bo Jega United Fa'ima Tawalle hauta da bo wato football club malla bo kautal ball don Galadima Jega da bo Yebre musamman gondon funi ja kanka kebi yaji fijirde nan da yake worbe tan fama irebe fu don walle haro wigo nasta gan sembe dingo jokke bandu mudon kinni do fijo ballo adaji be godi to be boppudi an kanji don wallata kedor gon don Abubakar malam ba gudo daga do jehol kebi
to hen to be on kedi rawtor Abubakar malami ba gudo iga diwal kebi den be maka bo men regginta taskaram jami men regginta taskaram faggo kubaruji di bimbirende se jemma boto jamto Allah yari en yonki min gaddana on kubaruji amin kuptudi ta heto be sai jamma boto jamin gaddane on kubaru jamin kuptudi misalu jamdi jetati e reta ma bo jamdi jetati e fecere bano mi arti mi andi ni to gogwa min hauti jamdi jetati e reta ma bo jamdi jetati e fecere mi fodana on la bangal goppal didabal jonta ni na be on ki wakati ha mi surgana ustaz Abubakar malami bagudo ngam waddana on taskaram ma ko ka andu dinama kedite mo jam
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ها amma baad bandiraabe jido to gondon fu asilminango diine islam ya goto modon gangonta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh andi inshallah mi yahaye se to tam ka ka andude ma e gado fakkel hulde sudure kongol nigeria ande bo em memo e do kongila sallallahu sallam alaaji makko e bo sunna makko la sallallahu sallam ngondi hadiseje den sab a chapande nay arbauna hadis dum buddi hadisere arandere kanre waita al hadisul awwal an amirul mu'minin abi hafsa marbin kadabe radiyallahu ta'ala an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين من جبي حديثه دقى أمير المؤمنين لاميد أجلب باب حبس عمر بن الخطاب الله يرضى عنه ala o wi'i sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam iya innamal a'malu binniyat ala ka wontude kala kuude fu jabataake sai iniya ko gadda niya wadugo fu darbande maade majjum jabanteda o innamal kulli imri'in o tagado fu bo ma nawado ko o muwi majjum kan dun hokkata mo baraja malla bo dun hokka mo azaba do majjum fa man kana hijratuhu ila allah gaddo hijra gande Allah wa rasulihi ila da makko fa hijratuhu eggol makko gol ila Allah wa rasulihi wa ndola wal Allah ila da mudu fa man kana hijratuhu lid dunya lati do hijramu lati ke gan dunya non yusibu ha o heban dunya dun nyome gelle de bawda togo to gan dunya ru ay han don keba dunya dun en dare bano bande a hulbe eggobe gano kure de rumede be zahato be yata setto do be jodo do gandume gan hebugo gene malla bo fudo e dabbaji mabbe to be jotti be taway fudo ko en dum bo yaldude be tawan diyan dan ko dabbaji mabbe yarata aw imra atin malla bo debbo yankihu ha ote amo ote amo yankihu ha ote amo hijratuhu hijra makko ila ma hajara ilayhi idan do dun ko eggan ilayhi do maji wa rasul wa rawahu imam muhaddisin imam muhaddisin kan fil hadith aden abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim bin mugira bin bardaz ba al buhari wa abu husayn muslim bin hujaj bin muslim al qushayri an naysabuni fi sahihayhima alladhayhuma asahul kutubi musannafatun do en kan kambe no fil hadith en buhari e muslim kan fil hadith de en dembo kanje non filla do muwe ko na do ni yahu do majun no andata wigo ko ni yahu ka hokete baraja dem baraja no hokke baraja do majun imbo junuba no hokke junuba do majun ya ambandira julde gonda fu ina wada hune ngada muwel bodungol ngada gande Allah subhanahu wa ta'ala anon do hala wentre yama neddo wadi in eggi gandalila Allah ilaado mudon to Allah ilaado mun ka hokkata don baraja fay goddo kanum bo gan duniyaaru se heba duniyaaru laati neddo eggi gelle ya gelle goddon gan yaha ko wa debbo gon malla bo ko de gon to fa hijratu eggol makko ila ma haaja do ko eggi do majjum ya bandira jullo kono bani ay neddo wada niya gande Allah o gatta hoji am wadi dum gan Allah subhanahu wa ta'ala dan keba baraja to Allah amma in a wada e gande Allah to a hebata baraja o gatta ni ado majjon kan kettare wato barja do mun to sai jin hadisi daure al hadisu sani hadisi daure kuma an Umar min ka ta ba hanne ni kan ko marbi ka ta ka sul hadisi de kala wa baina ma na hanu julusun inda sallallahu alaihi wasallam jodi sallallahu alaihi wasallam zaata yoma nyalomaade godon isala alaina rajulun sai goddo wangi yoyi borko godon wangi to amen shadidul bayali siyabi kolte makko labude kar shadidu sawadi sha'ri dembo gasalaji hore makko e bawli tilim la yara alaihi asaru safar ayata alama jahangal to makko wala ya'rifuhu minna ahadun minna ahadun godir amen wala anudomo attajala safa o jodi ila nabi sallallahu alaihi wasallam o tulli a sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi o taki kopi makko ya kopi la sallallahu alaihi wasallam wa daka fayhi ala fakizaihi o yi koyde makko do wato do kopi makko do bo gemi makko wa qala ya muhammad o ya am muhammadu habirni hokkan habar anil islam islam sin koyden woni dina islam fa qala sallallahu alaihi wasallam an sallallahu alaihi wasallam yimo an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimu salat wa tuti zakata wa tasumu ramadana wa tuhajju baiti in istada ilayhi sabila o ya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sin andinan koyno dina islam fa qala wayi arande ni qala sallallahu alaihi wasallam wayi an tashhada shaydoda an la ilaha an la wala illallah wala hubud watu lati do rewante no illallah sai allah ashhadu shaida an la ilaha wala dewante do fu duniyaru du ilahi sai allah mo dewanda hu gida ai arewani don kan woni allah ma ko minyo allah ko kanko tokkanta allah to mada ko kanko yake to allah wala amaji an tashhadu shaida an la ilaha wala dewante do fu la ma'buda la raziqa illallah la khaliqa illallah Allah kanko non lati diskino kanko on ceno kanko on tago wala diwante do sai Allah tan an banda julo gando da ta wi ko hemma fu Allah kan wadan madun in a riski Allah riskin ma in a hebi bid Allah hukuma in a hebi lamu Allah non dembo in a juli gande Allah julata ko juli gango de hebata baraja ko sumi gango de hebata baraja ko e hijju gango de hebata baraja ko wai hata gi hijju gamudun sai Allah tan wa anna muhammadan rasulullah ana muhammadu qulilahu allahu ko yaqul huwa allahu ahad allahu samadu lam yalid wa lam yulad du allah o goto kanko tan lati kofo dembo o danyai o danyata o danyaka ga majan annabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu qulilahu allahu o matudu allahu ku duniyaru allah wala dido tayi o bi allahu to goddo to mari ato ah so ay annabi isa danyama baba wala da majin Allah ba makko a ta annabi adamu da nyama wala inna wala baba kanko monon jemo annabi adamu o tagama inna wala baba wala to kanko sai o bi Allah nan kanko kuri haidinago do annabi isa alaihi salam ganan to goddo wala gure modon yawa a ai annabi isa kanko ummini o ai o wadi ummini o tetefo mo yanda ma der nyabere mun o ummini dun a da anyare mu ummini dun wai umma ummi ga majin Allah o Allah bane o bi Allah bane don bawde Allah ko joni do goddo lati hana annabi isa Allah kuma karama o ayi goni wada don wada Allah in ahuli Allah ahuli dun nanol mada nanol makko lati gol mada yadu ma jahado bawde Allah kala do bawde Allah ku gidda hu illa Allah wada in atoki Allah e gonga gida ya Allah dun wada sai dun lati innama amruhu idha arada shay'an yaqulahu kun fayakun in Allah yidi hune muyi daga aeli Allah anan kaza sai Allah wadane to do har ga annabi Isa o bi Allah tun da ummi ne mai do da ahan tokkuda Allah a yaddata Allah a jenata a tokka huku Allah yi gada gada in awari aeli Allah anya yake Allah Allah mi di kaza Allah wadannu ko joni ahan onni tokku Allah acci gedde lewan Allah dono Allah ita tew ta nyamu haramu ta nyamu kero ta fuku Allah acci adon de wa ina ko illa Allah lewa ante e goddo yewu jon fonna enni atubi tuba tubatu na suha awi tiya do gedde mada jewda illa Allah Allah hokkete ana annabi Isa tan annabi Isa o ila do Allah hana bi Allah ta hocci go annabi Isa bi Allah ko wayno non la garka fal ladina qalu inna Allah salatu salasa ko moyi annabi Allah be tatonon Allah wodi biddo ko wo debbo wala te kefero pullo monanda yi wa te ma ya kanu hanne don pullo gon don hocci te deni mudon e hocca fulbe ga dina islamaka Allah hora de dina godon lati kana dina yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari shikenan jaa min ba'di ismuhu Ahmad annabi zade gane ya koyi ai annabi Ahmad annabi Muhammad waran gada makko de wadi dina godo horaki an ajuldo tama modi ga jama'i adalla daga na'ima sai na'ima goddo wara jodo ya ai annabi isa kan dina mun kan buri kaka don dafa kaka tawda fa kaka tawda ka woda ganta a tawi goddo yottike e jawdi in don lote ki watnama kolte nasara wara gude modon nanga yigo on tokkon dina yesu almasihu accon dina allah waman ara an zikira fa inna lahu ma shattan kad a tokki dina goddo naka allah habitina wigo ando gunna ma da wadata gan kila on gaddanama safare na'i ko on gaddanama safare hore mon ko nyamunda ko cede goddon ko suka ngo chama yago lesde yasi yo on tokkan dina latika hana dina allah to hakkuna moy allah no kullu dimo kan watta dina gombanda dina islam ya ambanda julo ko mai wadi gure mo jonon to kanko bo kanko on annabi isa kanko mon o tagugo o tagi goddo amma mushim kanko o tagugo goddo mo tagata allah yo inni o taga to on tokkamo en gonga no annabi isa e tagi tagado ko tagi dabba on tokkamo to ton o tagata mo Allah tawon khaliku kanko on raziku kamajjon neddo nuftina dana julde hokka zakka sumo ya hiji wodi bawde amma ga majjo fu jaha gande Allah ya manda julo anda wi go ashhadu an la ilaha illallah ceda dewante do fu wala duniya nu sai Allah Allah wala biddo wala monrawo wala baba wala kore wala lenyol wala jelle wala wuro to jetani to woni kamajjon ashhadu an la ilaha illallah sai dike dewante do godo wala illallah sai Allah kanko tan wahada wala kauto lam yalid wala lam yulad o danyai goddo jaado non to kanko latee kefero en hana Allah ay nan goddo don yima yo lam yalid wala lam yulad woy goddo non hana Allah wallahi ko way anon jago latee kefero in o anna o nana non bo Allah wadan shari'a hakuna mabbe gannajjo annabi isa illado Allah non hana o bi Allah hana o Allah ko moyi non jaato ajabi amma annabi isa tagi goddo o tagi dabba o tagan ko gerogal tagai to ga majjun imbo Allah kan mayata Allah bo innaka maito innahu maituna amma ya kan maye annabi isa o mayo nonno ko mai mayata no kanta ya godo gan ayare o warte darode annabi jumali walijo watata o warti o ya komai tottimo yo Allah non Allah hikammo kota do dina islama Allah bo innaka maito innahu maituna amma ya kan maye annabi isa o mayo nonno ko mai mayata no kanta ya godo gan ayare o warte darode annabi jumali walijo watata o warti o ya komai tottimo yo Allah non Allah hikammo kota do dina islama
e joy non tani na be honnuki wakkati ha mi surgana on yaya also e Modibbo Muhammad Ibrahim gam be gandana on taskara mabbe ka jabu e jamil islama keditebe jam
wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim
wakere fulfulde sudu radio kongol Nigeria waddanta on taskaram ka jabu e jami islama kamin Yahya Also taski waddanta on hautande e Modibbo jabotodo jami din
Muhammad Ibrahim
to banowo wani min gaddana on jabu e jami di heditobe wakere fulfulde der yaasi lesdi Nigeria ko saklata be ha der dina islama ngam Modibbo jabonobe jami din to Modibbo jambol meden ha der taskaram kani on wi'a dum dume on lattoto hakke iri debbo waaway latto ha dum julata zana izana
naam wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato don jamo don jama daga ke debbo ma jula jana izana ko julata
naam
bani kita wata bata ko
naam
e yawo julal gamma ai dun dina
naam
ki mai do dun dina dun fardu kifaya to hala boko meme badina ni da chai debbo bawo da chai gorko
naam
e fat ko gorko watta e ju e nerdi na fat debbo ma do wada
naam
har jihadi debbo do wada suma debbo do wada hajju debbo do wada haregan ko to ko dume nafe de bodo wala jande de bodo wala kama kanjum tudun jule janaiza do kam daga kerew ma tokko julde don amma na hambe ardo to a worbe ben dun teba modibbo
ardo
amma lalle be jule gamma wakkati annabi sallallahu alaihi wasallam ko en jula wato janaiza tadi goddo hande laatake to yedu lotimo dun waddimo dun wato dun julaimo to rewbe ma ngada nangar dan gurto sai be wato ngada safol mabbe bawo worbe don julde be mabbe kama kan yindo kan daga kisadde annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato umtini o daccerabe be julai be be ja julurde be julai bo wato ayne maibe kama kanjum wala aybe debbo to yehi o tawi wato don jula janaiza o tokko jula han kuma o heban barjari ay julduki ma dum barjari tefeti ay e barjari hako ka o yade kugal ma ko timmi ay kadi joni an julo on an tefata alalami do hokkuma barjabi albarkaci wodo maydo e ta juldi bandira amma don tefa nyande alalatima amma don juluma to gama kanjum wala ay be rebe kam dakkai wato jula janaiza
wani
ninni alhamdu to
na'am nan to modibbo en don payini e jabaago jami di heditobe wakkere fulfulde der e yasi lesdi Nigeria nda jamol heditowo haado gol wi'ata lattoto goddo na juldo ko bana kefere ko bana kristajo nini wara natta der julurde na ha julbe julata
nan wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu
payini e jabaago jami di heditobe wakkere fulfulde der e yasi lesdi Nigeria nda jamol heditowo haado gol wi'ata lattoto goddo na juldo ko bana kefere ko bana kristajo nini wara natta der julurde na ha julbe julata
nan wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a julurde on nastata gamma ko juldo te wodi chobe bandu mudu nastata julurde
nan
non bo debbo to wodi wato don tokka lewru on nastata julurde
nan sai seni do nastata julurde
kamma kanjum ka andi bo kadi hanko kefero de ma don der chobe
chobe don
owa don da chobe o laba kama kanjum daga ki dum dacce kefer nasta julirde tina larura goddum fi'i bano ko do yidu woina hunde fere der julirde amma wala bawdo sey am ko kefero
do
kam ad-darura tabihu al-mazurat larura hanju don don dagina hunde kadadu larura latake banni latake wato dole do kam to odasta amanti jam kam du wato kefero haramun onasta julirde kama wodi shebe bandu mako inare dum rawanta alalami do inare bo lamde annabi sallallahu alaihi wasallam wato julirde du wadi de gamma dum jula du wada istighfar dum bo dum janga
naam
ede tagaka dum nipa julirde gamma dum jodo dum hira ko du wada kita fere der mudum ko gudu a wato ko ha ko memini wato rawanki Allah kadai
na'am
hanjum tan wattar der
na'am way ko bana jotta irin kadi ko wala ko hite julurde wonnake
wonnake
amma sai
wala
ngo sai mo julata dum dum yafanake mo o wara
yawa dum chata gamma dum heba yeyna ki der julirde chata julirde don niure to wala do watta to kala take darura sai wara o ina do ka wala aibe
na'am
amma to don mere ka wannan sura julirde
na'am
wannan sura hada ma annabi ji hadi lalle ka
na'am
insha Allah
na'am
Allah hanutu
amina to malam da jamol ngol hedito wakire fulfulde ha jotta ha o wi'ata noy on lattake juldo kaado ko bana kefero nyawdo o wala jiyam e bandu mako o yara ma nyawndorde don do rabbita jiyam dum watanan mo den da juldo do wodi jiyam keedam ha bandu mudum waway wallira modam na
na wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam do gajel
nyawdo
e do lalle do hadaka
naam
e hadaka walluduki yonki ba yurmende
yurmini
dama juldo hanun jurmino ay kama kanjun do kamta hokkimo wato gama do a wato ta omaya ko laru dum sembida ha bandu mako dum non tefa jiyam mi heba ya manta wodi hokkaimo
naam
kama fodu ga kiloma dum anda juldo wato hanyu wodi neddaku juldo bo hani wodi akala ko mai kew
waawa walla
walla wodi gikku boddum
gikku boddum
yawa gikku boddum bo hajjum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hajjum fodde dudde he ferbe famti mo nasti dina to gamma kanjum e dum ato deptere yi lalle kam he ferbe be konata on hambe wala ay be gannum be hunde dun shawo
na'am
he ferbe be konata on Allah bi ka la yanhaqumullahu an alladhi lam yuqatilukum fi dinikum
na'am
ben don ka antabarruhum ben don kam be konai on amam be hefel e to Allah laami do hadayi gannon be shahu mballitombe to gamma kanjum les aya do daga ke te kefir o yamda o don te fajijam don te farmo dijam har inare har buki to ta wodi jama hokkam wala aybe
wala aybe
mambar jari
naam
insha Allah
naam dembo fodi hakkilo mako
fodi bo hakkilo mako
naam
e holli bo gikko boddum dum islam
naam
e Allah laami do handi
amina
non non ni
amina to sej amol tokkugol modibbo gol hedito ha jotteni jami ngam gadanamo bayanu dow ko saklatamo ha o wi'ata sumido e jogi sumayere mudum sey foto tiri e hallube ko wobbe fere non o dola be sembe ko o yara ko o nyama ko don be sumayere mako to no hakke sumayere mako de woni
na salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam do kan kita dum hocci banu labi didi
naam
to burde mo sembe be ko be heferbe ko am saroje ma kuma be ngi be ngida ko suumu se be nangi mo be sembe
be jarnimo
be jarnimo be jarnimo ko be nyamnimo sumayro ma ko don
naam
hebinde
naam
amante be kulnimo ko be kollimo sembe be bojinimo gite se o hoshi o nyami ko o yari to wala sumay
don kande ye
e ndewi
ndewi
be hore ma ko o hoshi watti honduko ma ko hoshi o yari ko o hoshi o nyami ka o holtori lalle kam be buri sembe ma ko to kam o wala wala gashi hawaji Allah amma sumay kam yewi
sumay kam yewi
yewi to amma na to o sayno be ngadim ngadi o sali o shay o nyami be mbojini gite o shay o nyami o yarai sey be nangi o be sembe be omti honduko ma ko be
ngadi
ko be ngati mo nyamdu o nyami ato do julde ma ju a sumay don
naam
e sumay don
wala ko woni
a wala ko woni
de don
kawte be jofi mo se o jogo suma ko se te sumta ki wadi o sumto Allah hokki mo jaddu marjari
naam
e
naam
e ay o billahi
ko billahi
ay annabi jofi dama to dum joldi mo hunde ko buri sembe ma dum wadma ngatta to Allah laami do yafaki
naam
e
aya fanaama
ya Allah yafata Allah yafata ke
naam
e non non
naam
insha Allah
naam naam to modibbo ha jottani yeso paaden ngam bo njaboden jami meden di saklata heditobe jambol heditowo jami jotta to do natti julurde dum ummini julde dum ummini sahuji to haani dum fuddira darnugo sahuje din wottudo ndweru
na'am
eh
na'am
na'am
assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to julirde wari wato ndali man wari
na'am
e o daraki ha e liman darto to tembe fuddina stuke andi sedde be fuddirta
eh
ido ko tato ko ne o to ngari hambe wato gada mako
na'am
tebe dido gada mako tebe tato gada mako tebe nayo ma da gada mako
chip dede gada mako
chip dede gada mako seti mako gada mako
naam
to amma gada mako do dum fuddite wato safoliyaji
eh
yade ki yottake to yottake to
yottake bongoru
o yottake bongoru wato joni kai to dum fuddirta idabul
naam
idabul hangol to dum fuddite se dum fuddir nyamu
naam
eh
jungo nyamu julurde
jungo nyamu nyamu de sawol he fat
non so oro nyamu
wato dum fu kesol to se nyamu
naam
e ndembo annabi jo holli wi wato ko handi de liman arke mawbe hambe woni yeso 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 naam baccun na ko moy a annabi jo yi wal yalini minkum ulul ahlam wal hija
naam
be tokkoto be baa heddo be am habbe woni dotti en be hakkilo
na'am
thumma alladhina ilunhum thumma alladhina ilunhum sebo be baawo mabbe se baawo be daga suka suka be se bacci dotti en korien sukabe bacci baccu sai to wadi rabbe rabbe
tangona gada
ebe gona gada hambe tom gada bacci
na'am
ebe tom gada bacci hambe
na'am
to non non ni kama ka jun wato ta liman wari shaka dum fuddirta amma ta sahul ma ko arande won gol heewi to nyaamu nyaamu dum fuddirta sahul
na'am
e non non dum watta
hanjum
woni hanjum ko annabijo wato janginir ummatore hanjum bo o vi ummatore wada
na'am
ta dum jatto ko annabijo
na'am
to annabi joyi halato Allah yika kuma atakum rasulu fakuzuhu Allah labi dai ko annabi ji wardi e mudum joge wama nahakum an fantaw ko hadi umbo kadefa dacce mana wattaqullahi la shadidul ikab kulli Allah Allah yanga da ma kunyadu na wala on dakkata
na'am
Allah handu to
amina
hande umbo yanga
amina amina to modi boyigo wakkati ni ha do darneten taskaram ka asewere de bo sey asewere warande bo to Allah hewtini en tokkoto jaba ko jami heditobe wakkere fulfulde der yasi lesdi Nigeria ha do darnde modi bo anjabi do jami din
Muhammad Ibrahim
injiniya jo mo moptani men are kuude men gadi taskaram ka asewere de Salihu Tajuddin Semin Yahya Also mo waddani on taskaram ka e gado wakkere fulfulde suudu radio Kongol Nigeria Abuja wi aton sey asewere warande to Allah hewtini en gonen jam
to heto be on keriti taskaram jabu e abel islama e ga hundugo Modibbo Muhammad Ibrahim e Yahya Also sey jamma boto jam to Allah yari en yonki min tammi lon sungo on taskaram kam ban wowa dembe taskaram jabu e amel islama ni min waddi ragare taskaram jamin di bimbirende do darde injinia jo muftandan are kude Rashid Yakin sey min Sadatu Usman Ubangari jabbitita e langon hayru juddi amma min gorda on e kudraabe amin be den galla saran kore gam be ngadda non taskaramji mabbe nyalle jam
It's a beautiful morning in Nigeria's capital city. It's a Friday, and we're excited to have you on the broadcast of programs in English language. And this is how I love to welcome you. Be led by the dreams in your heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Believe in yourself. You are braver than you believe and stronger than you seem and smarter than you think. Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. In every day, there are 1,440 minutes. And this means that we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact. And that's how I love to welcome you to the broadcast of programs in English language. I am Danielle Bemsa. I'll be bringing you interesting, informative, and educative programs today.